mkulembeze we gwanga jeno yule kaguta Museveni sabiti eno yasamba zira ya gobye ebyo bungesebwa emungambo mubanna maulire nga bagamba nti Uganda teyina wevudde wesembudde mu myaka 40 ebyobuyinza bw'ekibiina ki National Resistance Movement. President Museveni yagambye nti bwe yatwala obuyinza mu January nga 2006 mu 1996 gavumenti yatandika okukolera ddala buteesagga okusobola okulaba nga bateekawo ebyenfuna ebyomugundo era n'agamba nti bino byasobola okutuukibwako era ne bigaziwa nga President Yoweri Kaguta Museveni yeeyambisa akatambi akatambi k'ebifaananyi yayongedde okulaga engeri ebyenfuna by'eggwanga Uganda gyabisituddemu mulimu ebyobulimi ebyenfuna ebitali byakulya bwe bituusiddwa era nga bino byongedde okusitula ebyenfuna by'eggwanga yagambye nti olwaleero ebitundu 6.5 ku buli 10 ebintu ebiri mu butale ne busemaduuka bikolebwa wano nti naye bw'ogeraageranya mu mwaka gwa 1986 ng'ogenda mu supermarket ekuli okumpi ng'osangamu buli ky'osangamu nga kumpi kyavudde mitala w'amayanja era ng'ogenda noga njagala kulya ku kabata akavudde mu America njagala kulya ku kasoya akavudde Kenya naye kati ogamba mumpeko kagaati akakoledwe Uganda ne bakuwa kampani nga 28 nga zonna zaakoze mugaati bw'oba nti bannaye mumpeko kakaawa kakaawa lulinga kakaawa ke Kenya sibuga mwanyiza wano naye nga kakaawa sikaawa no naye kati bw'oba nti bambi mumpeko kakaawa bakugaa nti bakakoledde kyotera bakakoledde Masaka bakakoledde obuulira nga bakakoledde nawe kennyini omanyiiwo mu mbeera eyo kale katuulirize omukulembeze w'eggwanga nga ayogera ku nsonga z'ebyenfuna n'engeri gye babisituddemu.
Now you have been hearing people saying that NRM has done nothing. Today there was a paper called the Monitor, which had the headline that no change in 40 years. Now the economy of Uganda has recovered and gone through 5 phases. First of all, minimum economic recovery. Then expansion of the small colonial economy which we had after it had recovered. Then we diversified the economy. Then adding value to the raw materials. And now finally we are in the knowledge economy of automobiles and the computers and so on.
Oyo mkulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni era yalagidde okwetegereza amateeka n'ebiragiro ssaako obukwakulizo obutambulira ku Paris Development Model bakwate abakungu bonna ababadde bajja ensimbi ku bantu abagenda okufuna essente za Paris Development Model. Manyi kiragiro ky'omukulu ono kiba kiragiro kiba kiragiro yayogeddeko ku ba Paris Chiefs abamu oba abaami b'emiruka n'abo abakulembera obukiiko obukwasaganya ensonga za Paris Development Model n'agamba nti programu eno abamu bagikutte bubi era beetaaga okugobebwa. President agamba nti Paris Development Model libadde sasi ddala erigenda okukyusa obulamu bw'abantu kubanga singa liba likwatiddwa bulungi nga bayanoonyeza ebyabo tebali kutteemu era yategeezezza nti ensimbi mu zisako za Paris Development Model mu bitundu eby'ebibuga zigenda kuba zeeyongera nti bagenda kuba bafuna wakati w'obukadde 3-4 okuva ku 10 ekibadde kifunibwa buli mwaka era yayogedde bino mu kukuza olunaku olw'omulundi ogwa 40 olw'ameenonola wali ku kisaawe ky'ameefuga Kololo ku mulamu ogugamba nti okusiima ba mwoyo gwa ggwanga abaaleeta ekyukakyuka ey'omugundu era waliwo abantu abaweereddwa emidaali ng'emidaali gino gyabaweereddwa si kubanga nti kulaga nti babatimbye emidaali naye olw'okusiima ebyo bye bakoledde eggwanga ne lisobola okutuuka weri.
It is not we are going to amend those rules of the PDM.
Nolwekyo amateeka ago agafuga PDM gagenda kukolebwamu ennongoosereza.
And we are going to put more money.
Era nze yagenda kuteekamu ssente endala.
And especially in the towns, you may have to put about 300-400 million for a parish because people are many, homes are many.
Kubanga amaka mangi mu miruka egy'ebibuga
But even in the rural areas, we can target that we finish all the homes in 3 years. But please, all of you go and be members of the parish circle. And any parish chief who does not follow that will go to jail. We shall arrest him. We have already arrested the one of Buambo. Because I got the information when we were campaigning. And I sent people to check and it was true. Even in Maracha, I got information there from the public. Even Iganga when I was there the other day.
Ebyo bye biri mu mukulembeze w'eggwanga era yayogedde ku nsonga za gavumenti zeetaddeko essira naddala okulaba nga eggwanga ligendera ddala mu maaso n'alabula essiga eddamuzi okwewala obulyake n'obukenuzi muyo kubanga nti biremesezza bannayuganda okufuna obwenkanya yayogedde ku nkulaakulana ez'enjawulo ezituukiddwako gamba nga mu byenjigiriza manye mu byenjigiriza gavumenti yaleeta enkola eya bonna basome era jjo twaledde twogera ku mugenzi bitamaziri ngebimu ku bye tumwogerako kwe kuba nti yajjira mu mbeera ey'okuba nti enteekateeka eno eya bonna basome yali ezze kakati era ayogedde mu gavumenti mu masomero ga gavumenti ag'enjawulo n'agamba nti kati n'ebyobulamu ebyobwereere weebiri enguudo zikoleddwa amalwaliro ate nga byonna biri mu kutunuulirwa okusobola okulaba nga byongerwa okuteekebwamu.